nini Nawika penzi hadharani Kupetu kipendeza inaumai Wanachokondea nini Hata supu ya pweza tukinywae Wala hayo hausu nini Navipenda kudeka nimefukishwa Penzi la uhakika nimeridhika
Beats.